ejikala nejitandikira mukwewana ejimalira mukuyomba waitanga hani gamomulaba muyitambali ejemikwano jamalala wejibera ngere ekimuli ekimulisa kucya olweggulo atera nekiwotoka guno gwange teguliba gutyo omukwano gwange tegulitalaga wakati wonange kuliba mulamu teguliwotoka bino byenjogera mbica ku mutima gwange teteriba mulala no ndiboliba omeze kanyanya ndisigala kuyita ebiwange bino byenjogera beibe sibyogeza kabandabe sibyogera mpani olaba nsobye njagala ongambe njagala kwagale lubeerera with no limit njagala kapo yange nawe bigendeko mu byafaayo Guinness Book of Records oh batusomingako bano basobye negombya ebyawe miwero tubasingako in the world number one couple ever omukwano gwange tegulitalaga wakati wonange kuliba mulamu teguliwotoka forever and ever bino byenjogera mbica ku mutima gwange teteriba mulala no ndiboniba omeze kanyanya ndisigala kuyita ebiwange Kako?